Toyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen e fulfulde miɗem talatare nogay ɗiɗi lewru avril hitam 2025 sakiraɓe heeɗiɓe to gonɗum heɗade heeɗiɗamen ɗi linde mangal muɗum beete hande fuu mi mandi om sanne. Kana koɓe kumaniɓe kabaruji ɓiliɗi e jande le leydi amen ndi holiti wiide ɓami dabireji kesi kasem fa heɓa huncande hoore caɗele ɓiliɗi e tannugol koyɗe bangal yaltingol jababuji imuji defkañ e bak. Yongitiɓe leydi Burkina Faso ana heddi warde fa ham le leydi amen ndi ɗo won nokku mum noddirta Koro. Fedde kumaniɗo le leydi amen ndi yuɓɓitade ɓeɗo yimɓe yongitiɓe kañum ka holitiwide le ñalawma hande o galleji ko yettuto ujunere temeɗe jeɗɗi woni jottiɗo no onɗo nokku. Rewɓe fayetto sukaɓe rewɓe kañum en du ana yuppa ƴiƴam. Sisil cuɓaɗo hitani hikka fewde ñalawma keɗinaɗo adnaro Allah ndu ɓam ñaw ƴiƴam o kaɓe kolliti ɗum. Fedde kumaniɗo wadde imadaraji fa haɓa oɗo ñaw ka holiti wiide kana koɓe leydi amen ndi imadaraji ɗi waɗiɗi an han yettel sanne fewde e majjum. Sakira ɗum sembe kabaruji ɗi mi jogaɗo beete hande bisimina moɗon e heɗade ɗum. Holiti on jom ɗo kabaruji ɗi fuɗɗata ɗo kana koɓe kumaniɓe kabaruji ɓiliɗe jande le leydi amen ndi holiti wiide dabireji kesi ka fi hama yella ko imuji bak kañi e defu tannata koyɗe ko kana heɓa huncede. Fedde ne ɓe noddirta centre national des examens et concours kañum woni ɓamɗo oɗo dabere le bataki goto mo o neldi horeɓe kumaniɓe kabaruji ɓiliɗe jande le leydi amen ndi ɗum woni académie ngaji ɓe o nardi ɓe yimɓel ɓe ka fiya dabireji ɗi wawi fuu fati jababuji ɓiliɗi e ɗiɗo imuji ka tanna koyɗe. Hoɗum fuu woni wi yimɓel ɓe jande hoɗum fuu woni wi saraɓe sukaɓe jangoɓe fa yetto yimɓe ɓe jande hoore woɗani leydi amen ndi fewde oɗo dabere fa keɓen famtare keɗɗe maɗu sama seko sita sidi ɓe.
Fedde saraɓe sukaɓe lekkuɓe mali holti wiide ne wondi hakkillo kaɗo anniya gollire humaninde imu jandeji nde ɓeydi wiide fabade gollire nde huncande hoore no haniri kaɗo anniya keɗɗana Dawda Sako joko hoorejo nde ɗo fedde saraɓe sukaɓe lekkuɓe mali.
Miɗen miila soni gollire fo waɗiram no wodiri sugulla fo wala ko natto saabe jaabiji imanol ana hokkele watti yawɗo saabi le communiqué winnaɗo o hollitama jaabiji imanol hana tadde sanne saabi caggal imagol sukaɓe lekkuɓe hana windede inde mumen le cuuɗi l'école dow dowuji fatta lisiŋaji nandal muɗum ɓe hana domiɗen ƴaɓɓito.
Donke en jandeji jetti kaɗo anniya ɓe kolliti wiide tade fi o wona tan banggal yewtagol imuji ɗi ndenno ɓe kolliti wiide ana hani wattene hakkillo alkadara musil en kinotoɓe gueɗe jangguinteɗe ɗe keɗɗana Seydou Louwa o donke kabaru jande.
De kappuji keesi joƴƴinama o lettre ana hani yeɗe ɗen nokkuji fo yalla ɓe fama ko wolle muɗum ɓe ɓamere golleɗe fo soɓe famon tan wi hone ɓoyugol hokkugol jaabiji imagol wona battan yimɓe teykintoɓe ɗi golleji imagol. Miɗen ɓamde misali jaati soni hono misali matiére ko noddete philosophie ma mathématique tiliguin tan ɓen hani cuɓade musil en ko jangguintan ɗi matiére ngaji heɓa fuɗɗo correction muɗum no yawiri.
Musen wiide sarti imuji ɗi mari ɗi banggal def yo iwde ɗiɗi tugade nayyi juin 2025 mo bakko o yo iwde dogay tati tugay noga e jeegom juin 2025.
Sakiraɓe anndo ɗiɗo kabaruji fo no mbawi tottude hakkillaji moɗon dow hemdu hello amen Facebook na dow compte X. Gallure koro nde ana wondi bisiminde fa ham yimɓel egguɓe iwde jonde mum en ɗon yongitiɓe iwurɓe leydi Burkina Faso doguɓe saabi guidal joɓi joguiɓe guɓe joguiɓe kaɓorɗe watta fewde e maɓɓe. Lewi horeɓe kumaniɓe fedde kumani lewi horeɓe fedde le leydi amen ndi kumaniɗo yimɓel yongitiɓe le on ɗo nokku ɗo woni koro yimɓel garoɓe jippotoɓe le on nokku kañum kana heddi yuɓɓinede fa ham ɗum yellaɓe anda adadu yimɓel jottoɓe le on ɗo nokku ɓe kolitiɗo wiide ɓe domi faba mum e fa ham kana koɓe leydi amen ndi mo yettaki le on ɗo nokku fa ham. Sidi Mahamman jakkite kañum woni hoorejo nde ɗo fedde le laamu kuro anni ko o wi keƴaɗo amen gonɗo to ɗo no hamma guindo ɗo fecta moɗo sama siku.
Alkadara yongitiɓe jottiɓe nokku o nawara ujunero e temeɗe jetto kureji nden kay fanda amen yo windude inde mabɓe saabi jama ona jokkiti warde fa hande to banggal fabaji ɗi mine jetta sanne laamiɓe ɓe kañi jamare koro prefet o waddi ɗo enne ñamduji ɗi e julaɓe kañi e joint en añaji lubuɓe totti warata million ji ɗiɗi kalisi ñamduji goni kokka yongitiɓeɓe jewtude ɗi o fabaji ɗi goɗɗum foof heɓaka e dow inde kamɓe yongitiɓeɓe wona banggal ONG en bana banggal gollirɗe Nations Unies.
lanaji joyi adoji yimbel yabel yimbel laamu mutti kan won chumudi fa laati ndondi danyere mayo mutti do wadi aljumare sappo e jitti lewru avril hitan 2025 seda fuji di kan ko holiti wiide yite ngeka le katene lana goto mo essence won ele mudum iwri lanaji nay battid on don on lana kan kaado lana kan ko ndu beedi kem nokko lanaji joyi di ka fusu minam holiti wiide kabaruj kebat iwrde tondi faiso wala fu mo yonki mudum heddi henka yite ngeka bonanda mudum wala fudo haadi bargoji de nogay woni jaabi hendu marchandise ngaji kewdi goddi do sumi gallure kenye baayo nokku mo kan ittite mudum sanne hay on nokku dum mo jaagu watte ele mudum sanne yimbe hewbe kan en kan hebo ko tamme juude mu emle on do nokku la hakkuni mabbe ana jeyobe tum fa laato ndu luwotobe to kaaki gollirdi be kuliti wiide on do nokku ka wonko be kebata e mudum le nyalom hande on nelad am yarle on do nokku do woni mariam mayge wonko hebani am do majjum kedde mamadou samasi ko sita silibi
eden nokku ngudi do kenyeba kiloji joyi le nokku damaji mo wada fe aeroport jeba kulle ani tatiji fuf ani mabbe unobe jarendi di hasindini itobe damaji be ani be do hawa jallu holti wiide kebal makko le wadde chundi de do kaaje de
ceggasum asik geede me hebbini kaake amen me pusan kaaje den chundini me watta dun le kore me lotam italiedi hen me heba kanye den ngal golal faabi ken kan sam hebbi mi mahi galle mi waami watta sugal jande ekol hammadijo dan kany lekol to jangata tun minungaji tati yobami hitane fu
ceggal una imasin won ko sendete lope e kanye den kambe jon e tumde be pudota golle goddo kakul hasind nagul sande len kuji damaji luma mudun na yirwi elen ko ewi tigida jabi
mi ya fa gennodir reni dandugo to yam amami kore mi warmi ciotta mi di way sodde horro wotre cefande jettima temdere mi war ciotto dum loto be kange den temdere ma temdere cefande joy mi yetta alla sanne sabdum jogi nafa natike sabidu mi heba alma sadda dan wodiri
ana e gulleji nukuji damaji di dun mo intingol moto sa moto wana hewle nukuji disande hultata jomondu fuddi kebal e golle damaji mariam maga heba dus ju taman gila kenyi ba
nyalam kay na adnar allandu nyaw yupkol e jam o yambinama sappo e jiddi lewro avril hitan 2025 le adnar allandu e mangal mudum fu hitan hikka sisil mo chube mudum le leedi amendi o woni rewbe fayato sukabe rewbe kanyu endu ana yuppa e jam fewde o do nyaloma kanako be leedi amendi kanyu en kan holiti wiide waran fiide dabereji di wayfu yella yimbelbe o do nyaw woni mu em kanyu en kan heba sawrede yimbel do woni fedde kuma ni do wadde e madaraji fa haba o do nyawli leedi amendi kanyu kan holiti wiide e madaraji di kanako be leedi amendi waddi le nyaloma hande o fewde e majjum kan han nyettel sanne fa keben famtaade an ko mahamoudou agari sahiban en do majjum do festan mo do sama se ko sita silibi
tewutude honene ngo nyawyi pagot ijan timmirtade leydi mallin fatar kasim bamurde kabar ko rewbe sobey dun dabiriji fiyadi to wala nodde tan amalek lewi hor ne walle bede tetro lamo tinno fiyad dabiriji yalla chafaje ko nyonta o nyawyi pagot ijan an hebeto jamar fe damudin leydi mallin dun woliti kanko dawda mali horejo wala amalek
label ke no dawo ngada mi fawde lam ko be hinnadi no haniri feddende yalla sabuji i nyawji i na bede famede ne amuyo dun wadene jogola nyaw o
lewi kanko ministre humi kabar cala e yiribere ko holliti wi government leedi mali ana wonde fiide dabiriji hono yimbe nawabe o nyaw yippo ko ijan an heba chafaji mo ne yaafele leedi mallin don holliti kanko abdoulé guindo secrétaire général ministère humnin kabar cialal
célébration de la journée mondiale
yambere nyaloma hersanago o do nyaw ijam yo jati sababu babundiral akundero e ndewuy tawibe o do nyaw o de dejere e mugitingul en fufna kani wadde imadraji ella dawde no kala kebdo o do nyaw yippugol ijam sawre no haniri
miccitunde wi ko yaatima uñaaji taton e temen e jetton wonko ngoy ñaw yippa ko ijan woni e mu en leedi mallin dum ko holliti federation mondiale de l'hémophilie be holliti fa hannen wi o ñaw an hebeto saraabe gafa hannen ude ñawnire du mere mere le ciud doctorji gabriel touré fatal hôpital ji mali
ko tiraale wuddu leedi amendi mi kalam hala masina awgal ele dental sabbele on do nokku kanyum ka wadi sappo e jiddi lewru avril hitan 2025 awo urbele tatteji di ka fu holti wiide wonko hebi ko tamma e juude modom hitan hikka do won ko serti e rowande liddiana heewi dom sanne hitan hikka golle o ka mangal padi en kanyum em woni kaybube on do golle himbel gombe le kawbe gabe hawrde hembe do yetti o do golle sanne
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
do tatteji gallure bamako ne sikka wala hem on kawri hono beedo sukab jogi be wakkati fu dereji dibe dokkata yimbe wiide haya sa nangi tam a heban kalsi hono fu dum wordi Juliette Koulibaly tewti andude hono dum wordi anni ko o wi hebani am do majjon do fetan modu samasiko
le leedi mallin yogabe holliti mi watti fo so suka hokkima derol e nannal mudun ana nato sabe heba kalsi kanko cugale noddirta ngi mulle yoh e dubi jeddi kan inde mudun ana joddi ko noddirta do monumental independence be de nyaago watti fo so fewris hubbi o immato o yawino o hucca jamare o dunya duen dereji tajaadi o wiabe hon jabudu a heban kalsi nyalane wotere o hokkido nado jabbotodo goton o harbitan wimo so te kalsi ana yafe brede nino an inde ma on warta nyaago don bangal lawol do imma bangal dan o gorko harbi wiye indey suga selu yamurre suga ma wada hono di kulleji fandama yamurre o hokka jamaren e reji tacciadi bangen daddin ndammo sullikol o jangiya le on watti tan demodo harbi tan berde mudun metti weti mudun o suga goto mulle heddi ana doga doga hakkune mublaji fa muben harbi tan goppinimo watto hajjira tan ana tewtoro saraben fanden me fiide hono di dabiriji be heba kalsi be hantina kasi be fiya dabiriji be tewta nebe gollirta be heba kalsi suga fu ana hande denagu kan e jande
se kawala hem sita sidi bese ko be fu kanyu en do ana jogi hakkeji sakrabe hedi be andon don kaddete kabaruji amen di bete hande honon andir don ne o bay noddi tidde men en do odo numero ngadam chapan jitti e jeegom chapan jitti chapan jena e jitti chapan joyi e jeegom chapan joyi e jeegom fa kuliton en hono gulleji amen di yarta ko woni himmeji modom do hem se kawala hem so noddi odo numero ka mi ngadan ko mi bay fu fami kuncena hore himmeji modom odo journal kan e magazine gal jukita jon odo fu no bay hitare do mere mere do gulleji gal amen gal mi noddirta kuno fu ne ngadan 7 3 2 1 mère mère non fandi ka fukina taw don bu noga crédit le téléphone modon fandi fe nokde serawter amen wona jukita do salam yawtere amen magazine mom noddirta gouvernance et citoyenneté nyalom hande o ana yowi e do sogugol dabaji yurde leedi amende yarde e leedi guiné odo golle ka kana ko be leedi guiné holiti wiide waram darnude dum didi lewru me ngaro ndunga odo sartika be jonni dum caggal kaltidal gangal hakkun mabbe kana ko be leedi amende hono fu odo kabaru himbel gombe leedi amende jabbitiri dum dabirji fu hodo han fi hede yalla kuteje majjum on habe buytaade fa keben famtaran dido golleji fu wordi andi magazine amen même Mohamed Baba Kunta Landini M do majum do fetan modu samase ko sita sidibe e nyallejam
Hammadi So yo jon dabaji jero leddi Mali jodi do kuru Mali kerol hakune Mali e Guiné wolti wiide o November sanne sabi karo anya lam ko be Guiné o mo huli pati dun wada hello e gondal hakunde bele kerduji be
akoni be kan jero be dominay ko
dune sugli amen sanne dabaji amen fu le lamu sigri woni ko yaata udnyaaji jeegon nay won ko durtane ladde so ni wi'ama yi dabaji fu wirfito nata leddi Mali dabir fu fiaka to di dabaji hepta jenyara kitala mu satan sanne ciagal mu no ko je kew ana leedi mali hande daaba yaa yabbarade don
alu katema o fe
jorobu ko jallo yo neddo fedeliidi mali woni ko war dabaaji etew o woytigi kabar mudu holti wiide ana han dabareji jawdi hebene kaado tidal mawdo sambinde metti hakkunde nokuji ngondi le kerduji de
mugo munka baga
neddo fu wowdo eggune nagge mudu nata lagine so nani o kabaru muyanta ciotide dabaaji mudun buri waddude leedi mali no sabi hande so dun sogule jamaare wala fu ma way hande so wala duade me tra lam ko elede didi tinno kawra dana wodere yalla heba nafa mudun
baga bumbe mali akakisi
mohamadou doukure yu secrétaire général fedde kundibe kabaru dabaji etew holti wiide kado an yalla mu guiné yu sabi metti hakunde ndemobe e durobe mo wonno enelabe mali yade konakiri e fuddo lewru avril nelabe be fandaji mudun wonno kaltidal hakunde mabbe e lamkobbe bangal kado tidal
la guiné ete
leedi lagine yo leedi to deman watte anton tan yu hakune maro dabaji e remo gesa watti fu walla an hakkunam en yimbe guiné hitane fo ana yamira danne ko hanade li laddeji mu en gaben mata watti fu ko buri hakke yamira don ana nata dum waddi tidal hannen ben hani fide dabireji yalla o tidal an huncho
la situation
jakaliya watara horejo gullira leedi ndi woni de kala ko bili e kabar dabaji e bi mako an hani mi joji hanti di ngade e do seriaji kabaru yawara dabaji de kawrutal jatina sarta bon ko do e fuddo de lewru me yalla sembindir gulli dal hakkuni leede didde
le portugal d'après la guiné
won sari Sarajo hollitaade hakkunde men ka leydi Guinée nga baton isara tiiɗi sanne le muɗum mais tewtre lamkoɓe ɓeleɗe ɗiɗi tinno jooɗo kalla yalla hunca ittiɗa laaji soni mi kawɗe daane wotere mi wara mi signe talki woɗɗi kasine ɗum ana natto saabe nai natal ɗi laddeji ga baton isare ana tiiɗi sanne ka fo hannden mi wara mi jooɗo mi kalla le ittiɗa laaji yalla duroɓe leydi Mali pat heɓa tiiɗa laaji fo soɓe naata leydi Laguine
n'est pas de problème au niveau du territoire guinéen
kanko wotoro ɓeydi wiide leydi Mali ne anni hewde dabareji hono ñiɓugol nokku hettanaɗo dabaji yalla sakkade metti goɗɗi o darda ndemoɓe Mali ɓe teddinde anniyaji ɗi ɓami laamu Guinée e daro e darɗe mabɓe yalla huncande hoore hewtagol jaam e deƴƴere e yirwinde yawara dabaji hakkunde leɗɗe ɗiɗɗe
on peut pas demander à
awa yamrude neɗɗo fo nadda dabaji muɗum e leydi ma wasa battude sariyaji ɗi jamirta jommu le muɗum mbeɗe wonde fiide dabireji yalla min ƴeewa nokkuje to dabaji wawata mare watti fo so yimɓe Laguine yamiri neɗɗi virfito naata leydi Mali yalla pati teɗala fo mata hakkunde rewoɓe kan e duroɓe dabaji miɗe wawi ɓamde misali jaati nde cercle yanfoyla fay fatade cercle kolondioba e cercle kangaba laddeji mawɗi ana ɗen nokkuje to dabaji wawata mare fanden maji wirfitade yettade nokkuje to ɗe jeeya toon
ana hani micitin wiide kaɗo anniya omaɗo o yewaki feydo duroɓe Mali jooɗiɓe leydi Laguine.